www.hardrocknambia.com.
Hard Rock Music Official.
Christian!
I'm a favorite.
I'm Mr. Energy, connect to yeah. You a baby, you a holding my baby. You a baby, you a holding my baby. Koloni na kuna mapo. Majisuna jinje pona tayiri kisheni baby. Koloni na kuna mapo. Majisuna jinje pona tayiri kisheni baby. Koloni na kuna mapo. Baby, na biriva, niwe holy my baby. Na kupitisa mo baby, na kupitisa po baby. Tawiza mbiri, nenzeli kukumenya baby. Tawiza mbiri, nenze kwela pa nyumba ni jina takutala. Umasuna ni siye ya hi. Goma suna ni tabe ya hi. Iwe baby, niwe holy my baby. Iwe baby, niwe holy my baby. Koloni na kuna mapo. Majisuna chijepo na tayiri kisheni baby. Koloni na kuna mapo. Majisuna chijepo na tayiri kisheni baby. Koloni na kuna mapo.
Do you remember Jumamudi Nezelina to baby? Do you remember Namatempa Nezelina yo baby? Nezo kwela usiku Nishidili mobimu Osi nezo kupasa attention. Munga madamu wapa nyumba.
Nezo konda vakelo nimu.
Koma suna longevo
nimu. Nzeli kona misango zambiri.
Suna nisi.
Iwe baby, niwe holy my baby. Iwe baby, niwe holy my baby. Koloni na kuna mapo.
Majisuna chijepo na tayiri kisheni baby.
Koloni na kuna mapo.
Majisuna chijepo na tayiri kisheni baby.
Koloni na kuna mapo.
Hard Rock Music Official.
Oh yeah, Ninjo.
DJ Connect Pandemic, man. Come on.
DenHouseLambia.com.
Young guy, eat on the pizza.